mia mbili, wala mia mia. Hata roho na mwili wangu takugawia. Sio utamtu, taukiumia. Takwa pembeni yako kilialia. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio. Mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo. Anakula yeyote atasie na meno. Wa mtindi kifuani, donafanya nipate mtindio wa ubongo. Wa mtungi kitandani, donafanya nipake mwenzio wa mkongo. Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa chuhu. Unanifanya nisizi bombo clad. Bombo clad. I love the way that you feel me. Your body will kill me. Wanifuruga kili bombo clad.
Kombolela na butu anashinda mwana moyo hadi akili yangu naichanganya ile pum pam pupi na tukigandana oya 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 cheza kukunya njani kupona chopenda kunyonya na macho mawili yote nimeona baby umenuna
so najua unaipenda unaitaka pia macho flanki designer na yangalia chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia na nawapa take five wana kufuck you na goma lina bang bang tuko Kenya gang gang hakuna nyonge weta pizza ni pop champagne wakisha juu payday pieces in a swing swing tachi mshamba mwanza tuko na chizo oya gang oya oya.
Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa chuhu. Unanifanya nisizi bombo clad. Bombo clad. I love the way that you feel me. Your body will kill me. Wanifuruga kili bombo clad. Bombo clad.
Sigo kombolela na butu anashinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Kile pum pam pupi na tukigandana. Go down, go down, go down.
Kutoka Mwanza nimefika na huku.
Take five now. Take five.